ngisho ebusuku nasemini lokungiphanda isopho yabona sikhangeza sibaningi bengithi gogo cela ungivulele amasango gogo kunini ngikhalela le mpilo sengisho ebusuku nasemini lokungiphanda isopho yabona sikhangeza sibaningi bengithi gogo gogo hey gogo gogo isihlangene imikhonto ngithi gogo gogo ngithi gogo gogo isihlangene imikhonto ngithi gogo gogo ngithi gogo gogo isihlangene imikhonto sithi gogo gogo
Let's go.